Kanangu, kanangu.
ɗo e gari kam ɗon kettino habaru sukaɓe ummatorɗe studio kala goddanta on kettiri mo nokka habaru o aissa modde dammude abdoul mouni fofma abdoul
jamni walla kay aissa habaruji ɗi e gaddanɗe sukaɓe ummatore asoye o
nder habaru ɗiɗi hannanimin puɗɗira e nder wuuro zender sukaɓe ummatore lasoji tato yoɓe nder région jeetati nder reedu leydi Niger ɓe gari nder battu jooɗa kaale hawtidade e jon en anne luggi ɗiɗɗe gam taykade laabi yaadu yeeso joƴƴinaaɗe gam sukaaɓe ummatore gaɗa pirtol keeri ko waɗa balɗe bittiɗe nder yewtere pindinol meɗen min gadda e filla golle sukaaɓe ummatore gomɓe no golla ley takkol campaniji adoji himɓe e ja e gartira hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji min ko coñinol ɓalli bandirawo hannde balɗe hemreni ko Mohamed Bazoum no ardi leydi Niger studio kala ngu waɗani sukaɓe ummatorɓe nder région manga jamɗe gam ɓe kala ñumoji maɓɓe dow ardagal makko
noon jaati waɗi aissa hannden nduni fa hannde nde en daari Bazoum Mohamed o duni fa hannde no tawa nder cikantarare difode enɗan to o yaari jahangal balɗe tati en kettino ko sukaɓe ummatorɓe enɗan mbi'i ko Moussa Mani waddi firtaɗen ngal fulfulde
wala fuu komin bawta wi'i sayni min jettamo ŋabbol makko warde joni bayle heɓama o hokki sembe dow fi laabi dinako
e jiiɗam Bazoum Mohamed horejo leydi o wittaka fey bawɗe komin domruno e makko farfilla rafi keƴƴara ndena ɗon to o jii hippitere wande mawde wittiine nde ɓiɓɓe wuro diifa ɓen no soogeji ɗin jehiri dow ko
yaari
wakkati no mellol makko o fammini e wiide ko o waɗan no watte fuu heɓa eggoyɓe gam rafi hakkillo fukkiingo ɓen fuu garta nder wuroji mu'en ɗum laatake gongadu
noon jaati waɗi aissa ni no kalirɗa ɗum ton endanni nder huɓere zenderde endanni sukaɓe ummatore région ŋiji leydi Niger jeetati waɗoɓe kamɓe lasoy tato kan en tawat ton endanni nder battu joɗa haale ƴewtinade naabi en taykade filla ɓurna e golle fa hannden ɗe gomnati waɗi har ko dartani fa hannden ko yaara sukaɓe ummatore leydi Niger di enɗen yeeso
min kettino ko bannimen lildomi Moustapha Mamad Sane ko ɗum firtiɗengal fulfulde
ko watta cukaɓe ummatore capanɗe jeego e nayon ƴuɓe le région jeetati leydi Niger kañum ko tawato enen zender gam batte fottude e battu gaɗa dow fi ko dar ƴoñal yaade e sukaɓe ummatore koɓe jiɗi ɓe gaɗene ko waɗaka kañum e heɓude gollal e kulle gartoje e juuɗe mabɓe ndeɗo jonde du konda ni université mo zender kañum woni ko sigili ɗum ɗum wona ko professeur Mahamman Bazamfare hoorejo université zender o haali
sigila joƴƴinaɗo dow fi yaadu yesso sukaɓe ummatore o no tawa har ko darta filla heɓude jonde jam e potal harto yaadu yeeso gam heɓude dabare ko ɓoytata talkako
ngal ɗo jiidal waɗanta kena gam batte yaadu yeeso heɓe sukaɓe ummatore ɓiɓɓe leydi Niger kanon kamɓe sukaɓe ummatoreɓe ɓe pamana ɗum woɗi
wiyata kena Biba Saydou mo Agadez Allah e pottal gaɗagal gal waɗi mi faami ko fedde PNJ tuugi
Abdoul Wahab Ridouane mi wattana jandeji do deme université mo Tillaberi fay ɗum fuɗɗa mi walano andal dow filla sigila joƴƴinaɗo har ko darta yaadu yeeso sukaɓe ummatoɗo amma e jande ekkintinol ngal mi faami koye ɗum tawa
batu oɗo gaɗaɗo hokkandu konno sukaɓe ummatore laawol nata ko tawi kayde heeɓi kaali ko tawa dow ɓerɗe muɗum en yewtida e dow fi caɗale komi gonno ɓe jiya e nder gurda mabɓe
aissa madame Alahuri Aminata surka leydini fa hannde ministre kawjiɗo filla denako sukaɓe e yaadu yeeso rewɓe leydi Niger ɗo andanni jeɗɗiɗo wittine de andanni o yehi ton anden Tillaberi to naati yeeso batu jeegaɓo ko ittana sukaɓe ummatore sembe haala batu hikka guudu kanduni woni andal laawol sembin ɗinde neɗɗako
kasen gaɗa muɗum ɗo ñiɓi nokkure to sukaɓe ummatore jahata gaɗa weltare muɓɓe min kettino ko bannimen lildomen Boubacar Oumaru ko ɗum firtiɗen ngal fulfulde
nokku to joɗete fowte momin gaɗana ɗo Tillaberi o min nani belɗum mum sanne gam hendu no fara neɗɗo woɗi no wawi warde dursitade ɗereji muɗum mane wadde fidoji pirtol ɓalli
nokkugu himɓe beltoto de nde ni neɗɗo ummaki no jangowa ton fowta mum ɗon da
eɗum woddani kam nafakka sanne gam wakkatiji gonde ni mbiɗa wodi hisabu seeɗa dow golleji adunaru miɗa wawi warde joɗade fay kono woodi nimɓe woɓɓe waddoɓe e manaji sene umma fuu joppaɗe ɗon kaden guineji ko nimɓe nawtorto e mum fuu no ɗon itte dillide
banniraawo hannde balɗe sappo e joyni ko ɗum on tikeeri leydi. Kampaniiji adooji himɓe e jaa e gartira no ɗon no tittinkini dow golle muɗum ka yahdu yeeso heɓoo nder mum. Gaɗa muɗum sukaa ummaatoore gomɓe no golla takkol kampaniiji ɗi ennda, ɓe keɓiino saɗormaaji nder golle maɓɓe ngam nyaw korona virus e raaɓu muɗum.
Aysa, pirtol keeri ɗi ennden ni caka leydi meɗen e leyɗe takkiiɗe en ɗum ndu ni faa hannde no laawol no hokkude tammude ko watta yahdu yeeso heɓoo nder burna sukaaɓe ummaatoore nden. En kettino ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko Hawa Mamman waddi firtaa ɗengal fulfulde.
E nder nokkuuje mobilaaji dartoɗo enna ngallu ñemey, golleeji fuɗɗitaama, mbelɗum fuɗɗini himɓe enɗan yerno hoorejo kampani jaaro himɓe jahaale e nder wuro ɗo enɗan haaliri faddagol golleeji ɗi enɗan hitaande muɓɓere waɗi jaati himɓe heewɓe mbursinaama golle.
Min ko ƴilaabi ɓuytude dimma gollooɓe ɓeen hawtaade e maɓɓitol keeri hakkunde Niger e Benin. Miɗen ɗon keɗi ko leyɗe ɗeetoɗe.
Sukaaɓe ummatoore kañum ɓuri heewde waɗde golle e ley nokku mobilaaji dartoɗo enɗan. Abibu Ali no tawa e nder maɓɓe.
E baato lewru ko keɗa feccere jawdima de Allah e maɓɓitol keeri ɗi hannde miɗen ngatti jikke ko keɗa jawdima no woowirano.
Useyni Zakari Yawu kandu sonatana kartiji ko téléphone jon o ka o faami golleeji ɗin no njiɗi fa immito.
Ko jam aare wala no wara ɗum coggu wala, ngam kamɓe ngoni soodooɓe. Werɓe warooɓe coodata ɓiɓɓe wuro ɓen kay nde ngari ɓurta cafcaf ko buuɗi lasuna lasooji ɗiɗi. De jonɗo ko keeri leyɗe maɓɓita ɗum yettoore Allah tamma bayine no ngaɗon.
Jon en kampaniiji ɗi kañum e golloɓe le kampaniiji ɗi enɗan fuu hannde nde enɗan ɗon no durwa warta e golle muɗum no worruno fadde ñawngu enɗan warde.
Banniraawo joni kuma seyme naata nder fijoo coññinol ɓalli.
Aysar, ko darta fijoji coñol ɓalli ɗi enden ndu ni so wiyan ko leydi Niger no nder Siri yehude to andani to fijoji Jeux Olympiques Tokyo 2020 ɗi andani mawne du fa hannde laso e tati lewru juillet tan du ujunaɗiɗi e laso e goho. Nden no fijoji ɗi enden jaate puɗɗo yahamɓe dow inde leydi Niger ɓeydu ni fa hannde sappo e jeetati lewru juillet du enden dilloyta.
Non no banniraawo, nder fijoji ɗi enden himɓe jeeɗiɗo cuɓa jaha dow inde leydi Niger. Nayo maɓɓe kan en keɓi jaalorgal yahde fijoji ɗi enden, tato maɓɓe du nder baka ko ɗum hokkata leydi Niger paye yahude. Ɗiɗo jahata fijoji taekwondo, ɗiɗo kando no jahan fijoji jinaaki, goto no yahay fijo jido, ɗiɗo maɓɓe du no jahay fijoji dogga daɗa.
Aysa, hano Euro 2021 lettol bal tefa coupe leyɗe tubakoɓe kandu ni fa hannden nder mum nde en daari leydi Ingila kan itti leydi Allemagne nder fijoji ɗi ennde. Hannden du ni fa hannden fedde leydi Ingila nde enɗen latti doyta leydi Ukraine.
O men kantane o habaruji amen ko sukaaɓe ummatoore. Mi yetti kettinaaki on kettini men don kiɗi hettinaako habaruji o ño on dowla e RTL 3 ɗiɗi e mumajjoy. On joɓata buuɗi baa gooto, so jaango ndi on kiyaari.